lose your mind ukitry kuroga kama mimi insanity. Chorus no ina pesa hizo vasu kwa charity. Still na kill na skill ill tangu mini kana fee. Pita noko kando, don't you step on my wallabies. Nili take time nikitry kufiga formula. Chemical X where this year on a regular. Reap what you sow, only dough in my medulla. Fat bank account taraibi papa shirandula. Na colonize akili ya kila msee usikiza mimi. Easy peasy hii ni origi gele pasi ya Grey ya Philips. Ika Nairo mnakulana sizi kwa na bibi mjini. Ukiona bro kiona mimi Johnny Mario na ule Luigi. Panda stage kila show so tatu ndo ilitoka. Uliza kusu yujo achekagi na promoter. Only time neza fuwa ni Bitcoin na Osho. Ini uchawi gani inafanya tikrobra ndo anaroga. Panga panga mboka cheza na economics. Born broke die rich ndio ending ya my story. Na jua what it takes kweka dividends kwa pori. We una than it means a beef then it must be the molly. My G sizi kula bench kwanza ibu ita referee. Neza beba team kitu inetua chance sizi miss. Ako onaniza na meza loli kila inch. Metro letter beat kuna beast mina unleash. Alisema siko lyrical big kappa. Fala kule big L like a dead rapper. Big baba kwenye microphone disaster. Na imada by page one we una need chapter. Wezi ni overtake, I don't move that slow. Hip hop, mindio shakes, upper 254. Murima beba nova hit like an Android phone. Na lalandakas like I'm cruising in a 504. Susha juo kinisikia, kuna buzz na flow. Same time, mifanyaga wana dance kwa flow. And underground, wezi talker, you are such a joke. Duck and fold, mwere wezi diamond bro. Na jonaka superhuman ama labda mini alien. Kwa stu, tunakook, kao mbachi the Olympian. Beat, rarua speaker, kapro sija ya cesarean. Situ ko FIFA, tumeficho kukisarian. Makwela ni wakwea, wapitia po galeria. Wakoka watano wa sita the more the merrier. Atuna hope na hii system ni ya mafelia. Tukianda mana kwa sisma njegeo na tutedisha. Sniper, miku meka killing ni kawaida. Mirista ni mingi utadani unasikiza cypher. Mandege ni maziwa white kama malaika exam room. Bora kuna uso situ naiba. Squeeze ni risky wajinga ndo na multiply. Life ni fair junior janja ndo qualify. Rapi kona do tuna expensive cologne. Make a fortune of kurai maneno zikona flow. Kikushinda washa hazard weka gari kando. Ulikuwa gauna shine but sayu na struggle. Too arrogant kuno fala sezi handle. Si deal na keteka mi ni tie landlord. Big Baba.